Kesho tumebaki na picha pekee kama ukumbusho, yeah. Nakumbuka mbali, nakumbuka mema, nakumbuka mambo mengi uliotenda na kusema.
We have to see you again, brother.
We miss you.
Tutaonana tena. We have to see you again, brother. Tutaonana tena. We have to see you again, brother. Tutaonana tena. We have to see you again, brother. Down na 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 na.
Ukuna ni Lisa.
We miss you each and every day. Every time we met, we were like true brothers. We missing you. Here we dedicate. You can't forget, you was and was a true brother. Tutakukumbuka. See, see, tutakukumbuka.
Mungu akulaze pema, kaka safari njema. Mbele wewe si nyuma, vipi umeenda mapema? Kimwili hauko nasi, kiroho tuko pamoja. Wala siko na wasi, I salute you soldier.
Brother, tutaonana tena. Me have to see you again, brother. Tutaonana tena. Me have to see you again, brother. Tutaonana tena. We have to see you again, brother. Down na 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 na.
Ukweli wa mapenzi yako umetufikisha hapa tulipo. Hakika hatutokusahau. Pumzika kwa amani.